Master, 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 master. Yeah, yeah, yeah. Ni mengi, baby, loku kosea. Mengi maudhi kakufanyia. Ila bado kavumilia. Yeah, yeah, I'm sorry. Vituko nkakufanyia. Kila aibu nkakuonyesha. Ila bado kanielewa. Every day makosa yangu mimi na kufokea. Hata kwenye kosa hadharani la uwazi na kuonea. Leo nafsi yangu inanisuta. Visa vya simu kunishika. Hata meseji za kuchoma ulivumilia. Leo nafsi yangu inanisuta. Visa vya simu kunishika. Hata meseji za kuchoma. You are my African queen, my number one wanje. My number one wanje. African queen, my number one wanje. Shorty yo.
You are my shorty yo 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 yo. My number one shorty yo 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 yo. Me and you shorty yo 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 yo. Shorty yeah, shorty yo. You are my shorty yo 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 yo. My number one shorty yo 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 yo. Me and you shorty yo 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 yo. Shorty yeah, shorty yo.
Maifu na nyae eh. Oh nyebi. You are maifu na nyae. You are my African queen, the girl of my dream. You take me where I never been. Jingalingali eh. Every time there I look into your eyes, I see fire in there. And if you look into my eyes, you see desire in there. Embedodo, embedodo, ah, yangu embedodo, 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 you are my embedodo. Na mwogopa Mungu peke, mwanadamu akija kuntafash, naomba Mungu ntete. Maneno yao yasiniumize, nifanye sugu wewe. Hey, waki try kuntisha, naomba nisi tetemeke.
Beats by SV.com.